VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America with Ataka Benga Jimatat, Gelgara Kesa, Salama for a Kazer Kabenga Sasadit, Metro Bandi Dikdamilam, Dikdamishanit Sodomito Correct, Washington DC Rakadabar Susagantavan Oromo, Amajelka. Nagan Kenya Bakajatan Maratisanaga Gepatota Kenya, Tamultan Sadasa Dikdamija, Barakumalama of Kutasadet, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Kanodu Bisuman in a modandit a Gepatota Kenya, Kamultan, Somalia Kesa, Talila Bakalamat Gigesamin, Namota Dikdamila Maturumijama, Matota Rakam Kesatoko.
Hirira Tigray Kesa Tigigesamelal Chise, Gabasabi Yeran Rakabeudu Kesa Tesena, University One Kesa Kanin, Baratota Walitibusun Shakaman, to Annajala Olaniru. Gabaso Duvodati. Conference Mata Drensa, where you mina politica, Ethiopia, Jerurat Fule Fategalmo Commissioner Dinak de Africa, Kesat, Gigesan Lalchisun, Kesumadu Bisnejra, Garabuda, Yata, Opin Sportis of Badabareti, Angat Urosaganta Kenyat, Nolin Trajana, Magutuma Uduf, Namo.
Magalale bulchisanan no Tigray kagamaki bag dugalav litake sat kale saririge samejra. Itana presidenti bulchisanan no Tigray, Dr. Debretsion Gebremichaelin. If sat enya kenemini degerra, meet asabumat yefatege samunimormina, herbi yetakavajamut adan knowledge and if kabrot against Saturan in Houston, can nent gragamalit at Tiribanimo, maka inumatin gafin yatu nunilalatu, adan nojer against Saturan jeremejra, hirikun gege samusadra, magala alamatate, bombin sadidar, batamusa, garu, namotaramit and a kabekan jerefi, shakam tonic abomusani, bulchis magalati, bakes. Turan gabasam lugetas ba makale rargame tujube tudis
dilbata kale sajechun sadasa digdamishan nanno tigray magala le dadda ke satti hirir gege famejra dadanno san qabatani wolta jitt ba ankeisa sabab sablemon etiopia nagenya folta insa akagar sisan kagafat wakasumas ibsattana president nanno sana dr debretsion gebremichael kenan kadegeru ture Hiririsun gege samusa guya tokudura alamata bakkasadit bombin ohetre bulcha magalati obohaftom worata oinsisun hirirasana gufachisuf kan ake kameta udubatan
selfu wannanat sehibratasebu betelaya yezbit
hirirasana druse ummatichi qopir akaturini bekama harum sechma wagada brekana gege samen garoji tisenu kenye kanit labsinuf Gamakani nimmo nagaf misoma kenya humni gufachisu akkanjiranne kanit beksisne ture. Ummati chaka jekamu, yada saakka nipsanne. Hirirakka mbaane gochu daf humnondi sochi jekum saofan engadana anno saati sadi bombi osani turan. Hata umade awasichi umnota nagaa egzisa walin tawdan namota sadi toan najala akkoolan taasisejra.
Hiririgege samisun nagaar ant umuramu saalle obbo haftom ipsaniru. Kanen hirira magala aksum ratrmatan kesa radio sagale america fakke ibsanit yero amma biyetti keset ulantumma sera kabachisuf tarkam fim futatamajur sabato kurrat kaful lefat halella siyasati jenne amannajadan sera eksisuf tarkam fim futatam ummata tigray jilben fachisuf shiratatame dajran kanammo insimannu jeraniru kanen kutale tigray gamakba magala lejran kesa hirira ratrmatan immo Gafin enyuma nuin bakkambu ujeran. Hirira wansun umatan kat indaye ta u irmatunni ibsani jiran jera mulgeta asbaha makalera.
Kannin garat ibba furitaan dar gaggoni magala finfinne arama embo jera muka haro tanarrat bikre bukisuf garabahar darit imalu sani fi. Sana wal kabate taam sajala la fobbulumma umatan annof dabar sun sani gabafame jira. Gabastun vioe aster mizgana u bahar darira ka gabastetti galma manamare bulchisan anno amara kesat ittana kantiba magala finfinne obbotakale umatin asan agesame. Kahari roto kumaf jalala kana gadjabe se huwachi se ture.
Inna ay batano, Abbas ochachin kazamanat bafi, yas ammatutan hawli.
Kan nutit ufne, sida botin Kenya, barota dura gat aban, sida to kuma, sida to Ethiopianu machimsine, raggasi sufi. Taanaan Kenya, jechudan, baradabre, jolen Kenya, yerot ufan, taanaak ofatun tane, Himbojk of a mitikanisan bukkisan. ጣና ቆፈሚት ከነሳን ፈይሰን አኩም መታት ኦሮሞ ፈማራ ግዱ ሎርድ ጅራቹ ዳባተዩ ሐሪሮ መቶቶ ጉጉዶ ለመን ግዱ ጅሩ ነሞተ ጅባኒን ቁቀመ ኡመሜቱሬ ቡቂ ሰኒ ዴቢ አንጀራን ወቦታከለ ኡማ ኢታና ከንቲባ ማጋላፍን ፍነ ታከለ ኡማ አርማይን ቦጭ ዳበምሲ ሱዳፍ ከኖልፈሙ ጋርጋርሰ ዶላር ሚሊዮን ኩደኒ ጉማቹን ሳኒስ ገባ ሰሜጅራ ማጋላ ድርደዋ ከሰት ወልት ቡይን ሲደደቤ ደርገጎ ተግዱ ጡማሜ ዳበሙ ልቡና ማቲፍ ቀበኛን ጉበቹ ሰበባተው ሳጅራቶን ማጋለፍቲ ማንጉዶን ቡልቺሲ ፖሊሲ ማጋላ በክሰኒ ጅራን አከገባሳ ፖሊሲ ትቶርበን ደብረከሳ ነሞ ተለመቶ አጄ ሰሜ መንንጅረኛ ፍርቱ ጉበቴ ከወልት ቡይን ሰሰና ከካዙ ፈሐሜሱ ቃምኒ ተኩ ንጅረ ከጅሩ ገባሳንሱን እኝማ ቃመሰናገሩ አደባሴ ዋንዱበቴን ጅሩ ዋይልከኝ ጽዮን ግርማ ከገባስተቲ ማጋለቲን ገረነገኝ ሸድሪት አከዴብቱ አከስመስሞ ረቆንጫ ሳቡልቺሳ አከፉረሙፍ ወጂ ዳቢንስ ማጋለቲ ከሳ አከፈላርገቱ ዋምቸ ጎዳን ጅራቶን ማንጉዶን ንፍቃቦን ሙቱማ ቪኦኤ ፍሰከነን ማጋላ ወለከሳ ሶማሊያ ተርገምቱ ጋልካዮ ከሰት አረሂደቱን አልሸባብ ሌላ ሞራ ዑላማ እስላማቶ ኩረት ጌጌሰኒን ሆገንቻ አመንቲቲፍ ነሞተ ኩዳፉር አጀሱሳኔ አንጎንኒፍ ነሞን ጃነርገን ዱበተን ጅሩ ገነማ የሮ ሪባካን ጦንሰ ጉዳ ደገውሳኒ ከዱበተን ጅራቶን ማጋላ ጋልካዮ አቺ ቦደ ቀዌ ጉጉዳ ሞራ ሆገና አመንቲሰነ ከሰት ኡካሰሙ ኢትፉፌ ዳጋሙሳ ሂማኒ ጅራን ነሞኒ ጃነርገን አከጀረንቲ ባሪ ባራካ ቦምቢን ኮንኮላታ ረት ሂደሜ ኡላ ሞራ ሰነረት ኦሰሙሳቲት አቺ ቦደ ጉርሙን ኦፍ ወሬግዶታ ሞራ ሰነት ግርሰኒ ሰኑ ሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ሞራንሱን ዋጅረ ኡላና ኡላማ ሙስሊማ ሱፊ ከሼክ አብዲዌሊ አሊ ኤልሚፍ ሆርዶፍቶስ ሳኒ ተውን ቤከማ ሼክ ኤልሚን በረደብሬ ቪዲዮ ወልሙርሙሲሳ ተኮ ኤጋ ዩቲዩብ ረቲ መጠንሲ ሰኒ ቦዳ ገሬን አልሸባብ አከሳን መቃ እስላሙማ ጥሬ ሰኒት ባላለፈት ቹራን አጀሱዳፍ አከከቺ ሰሮ ጥሬ አከስመስሞ ትርናማንቲ ጌጌ ሰንከሰት ሙዚቃ ጋርጋራ ሙጀደቡኒስ ባላለፈተመን አካ መቃ እስላማን ጥሬ ሲን ከንዱበተን ሼክች ሙዚቃን ፋላ በርሲስ እስላሙማ ሚት ጀቹዳን ፋልማኒ ቱራን የሮሰና ከነመለስ አረዋሬ ቦዳ ቦምቢ ኦፍ ወሬግዶታን ማጋላ ሞግሪሾ ከሰት ጌጌ ሰሜን ነሞተ ሰደቱ አጄ ሰሜን ከረጋጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ፓርላማ ዩክሬን ዋሚቼ ፕሬዝዳንቲን ቢየቲ ፔትሮ ፖሮሼንኮ ዲየሰን ከነከለብሲን የሮዋራና ቢየቲ ከሰት ለብሰሙ ጋፈቱ ረጋስ ሱዳፍ ኢላላጅራ ዩክሬን ተርካንፊ ከነፉደቹዳፍ ያቹ ሸዱራ ራሽያን ዶኒሌ ቢየቲ ሰዲፍ ወጀቶ ተረቱረን ቀበቴ ቱርቴ ፓርላማን ቢየቲ ዋሬ ቦደከነ ያደለብሲ የሮዋራና ሰነረቲ ሰገሌ ከነጀደመ የገማ ወዱና ማፍቀምኑ ከኑ
ከረጌ ፈታጅተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ለሞተ ዩኒቨርሲቲ ለከሰት በረቶ ተወልት ቡሱን ሸከመንቶ አናጀለ ኦሉን ሳኔ ኢማማጅራ በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ አምቦ አር ሄሪራታ ሰሰኒን ሆጂ በረቶ ተወልት ቡሱ ከበላለ ፈተንተው ኢፍሰኔሩ ገማብራን ናኖ በኒሻንጉል ጉሙዝ አና ያሶፍ ናኖ ኦሮሚያ ጎድነ ወለጋባ አና ሃሮ ልሙት መነንጅራቶታ ቃማ ሄደቴን ጉባማጅራ ጅራን ሙክታር ጀማልቱ ገባሴ ኩኖ
ረኮቲ በከነዳ ብሌበርኖት ኦል አኖ ገረገራ ከሰቲ በረቶኒ አከወልት ቡአን ታስፈሜቲኒን ረኮኑ መሜቲኒን ጅረጀዳ ማጅሩን ወልቀበቴቲኒን ላብሌምበርኖታ ኢሳንኮኒ ሶቺለ በረቶ ተወልት ቡሱዳፊ ቢየጎሉ ከነኒ በላለ ፈነጀጠኒቲኒን ሂሪረ ነጋ አዮ ባአን ዳብሌ ረኮን ከሰቲ ሙለተቲ አሞ ቆረናን ታስፈሜ ነሞኒ አስቴሳር ከቀበንጀደመን ቶሃና ጀለ ኦላቲኒን ጅሩ
ባረቶን ዩኒቨርሲቲ አምቦለ ረኮ ወልት ቡሱ ባረቶ ተግዱት ካሶማትኒ ጅሩ ከነ ሊሞርሚናዳን ሀርዳ ሂሪረ ነጋ አባአኒ ከኒሳን ዱበተን
ከነሞተ የከ ከነ ከሰቲ ሂርባተኒቲኒ ባረቶ ተወልት ቡሰ ንረቲ ሸከምቶ ተቶሃና ጀለ ኦልቸኒ ቆረና ታስፈማጅራቹ ዱበተ ሜከሳቶ ኮ ዩኒቨርሲቲ ጎንደሪ gamagratin ammo university asosatille namoni sadilu bondar be kanem drami da musani radio sagale america gabasu sani agatama
halu makanan qoranna ta somatini ture namni to kushakki dan to hanna jela ole oso qoratamatini injiru gamamana demetinin qoricha fudakka jede poliso ta sobudan maner gade me boda qawwe fudate lolatti kase guya kale sae go hokkora kase mboda to hanna jela ole sakatayin samani chatas famel meshalen garagara raga qanna kana gaggaru danda anille to hanna jela olu saniti commissioner commissioni policy nanno benshangul gumuz commissioner saifuddin harun radio sagale america fitika himan
misan lama qawamera classi lama qawamera kasumajimmo cheki banki adada kunto qawame kan banki kudane chu cheki adada ji kasumajimmo banki ja buki adada yin qawame sagalimmo desktopin computerin qawamera laptopin toko classi lama cd kudaja computer ko mutu mako majalanti kamamani to onno jalolo ni sana wajin wal qabate wanti umma yori fadira o fanno sana kwandango dame computer sana ke samanti to imanti to rutti kamata to jiremo beser ga kwata me bodde ga erat wandi atta ke damma ma sikana kamne nikani mutu jiju
dimma nanno benishangul ko muske sa so himbe godina kamashe ana ya sotti harda fi buya kalesa mannen jirenna namota heddumminan gubata jiraccho hawasni komata
ammo manni ammana injeramne kaveni kenyas manni kenyas gubata rakanimiju gandaya so kesa ganda suge kesa ganda ganje kesa gubata jir
mannen jirenna kunni ana ya sotti dabalata godina wallaga baha ana haroli mutille chehetinin akka rakon umama jiru da kankatan
falu madamne tin kuno arru marra galani dimilishan jira rukuta jiru amma ai ge lubbu hindu e jira sande mane amma daga ne yesa mane gubaji tanmo garana da bade da laye
dimma kana hadda ba fatu da kamale motumma anole la mene tu ju kubanne tinin jira manne ana ya sotti gubachu sani kan duga taru kankatan ajajan polisi ana ya so commander jira ta kabbada akkana jadan
andi gherno
ta sala jeti kasaba tokoti kagubatati ninje hangamiti de metinin addabas netti manni kudani wol gubateje gubati manakunille
dogni gera sala ne hitika de
sababu muzurati tiye fateti nini kanini rawatati ninje
gama godina wallaga baha ana harolin motinille mannen gubachu bira darbetini dukata na motar rat rawatenille lubunama darbu dugata udakasu bulchan ana harolin mo obbo garo matolosa
ake sanen jira number ba lekin to sane amma arande mana gubajiru elisa chitru kutajiru
ganda kamana kam kesayi
ganda ugela lisa da mana rolimu sana facitti amwalle rako kesa jira macha amma sarkar mamma tin arawal tanati kanaf kana kesa jira ma elisa ganga darbani de kan sar kutajira ni manalle gubajiru kana kesa jira macha namiru kutame amma gara hospitalatti ergamelle
kesatu rakko kanati walitti bu'insi kuni irra deebi'eetiniin hammaachaa kan dhufe erga humni federaalaa naannoo kanarraa ka'ee ta'uusaatiillee kan dubbatamu isa kan adda baasuudhaafi naannichi osoo sirriitti hin tasgabbaa'in humni federaalaa naannoo kanaa socho'uun maaliif barbaachise kan jedhamu adda baafachuudhaaf gama poolisii federaalaatiifi ministeera raayyaa ittisaatiif gaabii dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkaa'in hafeetiniin jira garuu odeeffannoo arganne humni federaalaa naannoo sangaddiiseetiniin ture deebi'eetiniin naannicha to'achuu isaallee dhageenyeetiniin jirra gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii ispoortii dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa gurguddoon dhiyoo kana maal keessa oolan soraan oduu ispoortii har'aa keessatti kanaaf kabiroollee qaba kuno.
Ayyaan babaroota galchumsa nagaa dorgommii waancaa biskileetii afrikaa eertiraa qopheessa baantaan eertumatti mo'ate Itoophiyaan sadeesso. Manchester City tapa kalee irratti walumirra fuute West Ham goolii 4 galchite. Tottenham illee maluma malchite faluma falte Chelsea jilbeeffachiifte. Matoota oduu ispoortiiti. Turgumi wanca biskileti Afrika turban da bertiran tanya rumate ertrat motum mangalati. Turgumi tana atletota ganadi dami saditi fi ganadi dami sadi olifi dami sadi gadi yokana mo atletota bebekamu fa atletota didiko jedaniti lamat basani wal durguman. Ertranak khanan atletota ganadi dami sadi olini toko haga lamabate sadesun Rwanda. Turgumi jolle ganadi dami sadi gadi ammo ertran tokeso tadirat injecho Rwanda lammeso Ethiopian sadeso. Turgumi jolle dubra ganadi dami sadi olini tokeso in Afrika kibbat lammeso in Ethiopia sadeso len Afrika kibbat. Jollen dubra ganadi dami sadi gadi ammo tokeso in Ethiopia lammeso sadeso in Ertra. Turgumi tana Ertra fi walda biskleti Afrika tolin kopese atletota biya Benin, Masri, Ethiopia, Ertra, Nigeria, Rwanda, Seychelles, fi Afrika kibbat irrat wal drogo mabay. Yo akkan biyeti wal lamad yo akbiyat wal tidebi sanila lan mo tokeso in Ertra lammeso in Afrika kibbati sadeso in Ethiopia. Udu kubba mila dabar drogumi kubba mila klabot Spanish La Liga ta guyadi engadda irrati Real Madrid sadif duwan lukesan. Real Madrid in tunini champion Europa ta tetini. Klabi addunya kesa guddobe kan. Klabi ebaretti Real Madrid itana akan goli sadif moy. Goli kara Gonzalo tres busef lammeso na mo sergit titabalef sadeso kike tir busefi akka ibbatsu no ampitati. Real Madrid akkan taate duwagalt. Ebarin akkan isi mootetunini ganna afurin durat La Liga tol guddisan. Odu klabot kubba mila Ingiliz kessa Leroy Sané fi klabin isa Manchester City ni tabaka lirrat West Ham hadu madani goli afuritinakan. Tab City nakana West Ham lafan kotte goli tigur tikanatti tabataan City Raheem Sterling kabare kani kujibbatan. Tata lap urwur jecha kubba fulati namjala mamura goli namdurubus kubba namdurubus. Leroy Sané ammo kubba nidurubus kan habala katul chitra rabute goli reba. Akum fanaan goli lam galfata Sterlingini gurbagan diddami sadit lakos torbo kayyate durtabata. Gurban kun lalotan Jamaica gaf ganni isa shani arisa walin lendenit bagati. Warra miili isa dolara miliyon heddu baasuf kuno. Mindaan isa barana jatti euro kum ribbito kotif kum saddeet tamati. Euron dolari iyo oli. Goli klabi isa ta kaletana West Ham mootana takara David Silva te dekika kudani tokeso ratti galchef. Lammeso Sterling sadeso mo Leroy kanati. Senetin kunin sanin kunin dekika sagaltami sadeso ratti. Tanaan jadeetin sadir busefi sunumandu matti. Siti akkasto tolchanetti West Ham haftetini sina mwakasi mwote kei sagalti. Manchester City in taba barana saddeetan irrati mwa amnitani ufumduro futetti akana mwa amtejechu. Gurban City taba to Benjamin Mendy turban kudani lamati fi tabriisu fakkat. Manja nani jilbi isa ka armandurat miramkan wallans gudda feda. Pokotu feda le. Pepe Garlado manajerin sajechu miramkaba namikun bukon nabawu maleja le titim. Manchester United le tabataniitin sadif toko mwote irrat tabgafas tabatan irrat mwotan owa mejechu. English Premier League khesalle totahanamin leni kale daumroftetti Chelsea tababarana ratta kumnami jinaachila faanin gain kan jilbi fachifti. Jollen Tottenham stadiumi Wembley khesatti Chelsea sadif tuwan ragalchan. Dale, Harry fi sonitti wali rafudetin Chelsea stadiumi kan khesat akkan tolche gragal. Wuli sporti tan wiso hala.
Saati na magalgala kesa la maaf dakika afurtami saddeet dar bejraat nubramu ware boda saato kuf dakika afurtami saddeet ta ejra wadle kanan saganta afitti jayna.
Yoga badire,
ወሌ አበበ ተሰማ ቱሬ ቢየን ይታሰልበት ጀን ሰንበታ ድልበተ ደብረ ከነማ መጋላ ፍንፍኔ ጋልማ ኮሚሽን ዲናግዴ አፍሪካ ከሰት ኮንፈረንሲን መተድሬንሳ ኮንፈረንስ ኦን ፖለቲካል ሪፎርም ኢን ኢትዮጵያ ዩካን ኮንፈረንሲ ወዮ ምነ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጀዳሙ ገጌ ፈሜጅራ ኮንፈረንሲ ቻሳዳን ከንበነን ሙሚች ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዶክተር አበይ አህመድ ቢየቲን ሐለዳንዲ ወልቀጣ ምሩራ አከጅራቱ በጂሰን ኮንፈረንሲ ከነቅንዴ ሱፍ ከሮርሱ ከሰጥ ቆደ ኡላና ከፍደተን ድረታ አደ ዲሞክራቷ ኦሮሞ ቦሌንጭ ወለታ ጃልነን ድብስቴት ኩኖ
ቢየከነቲ ዲጂራኒ ኢፌዝንዲ ዲፋየር ራክሳቲን ትሬ ራክሳይ ሮጀኒ ሲነግሪ ወረገልቲ ሲነግራቲን ደብዙታ amma mengi dira mi ufadiri motumwa ma duran ture kesa murni tokko dahe dira ma gajesa dira ma sutune gesa wangiru kuni wanhara ta es diya kana akkamitti kabamu kaba ofedden mi kamitti gedamu kaba ka jetu zerti tiye tabu
qorannan kesan kuni kan yero era timo erguma biyetti devitani kan itti fulle fattan
bakki durani biya alaatti jalqabame yaadichi walgahii walii Yuroppaa keessatti gomsuudhaaf osoo hojjetaa jirutu biyyatti deebiin keenya argame ega biyya deebinee yaaduma duraan alatti qopheessaa turre sana haaromsinee balleesnee akkasittitu walgahiin bareechaa dhufeen gaddaa ta'e jechuudha.
Mata dureen konferansii kanaa maal ka jedhu?
Konferansii on Political Reform in Ethiopia. Konferansi wayyoomina politikaa Itoophiyaa kan jedhu afaan Oromoo.
Namoonni irratti argaman kuni biyya keessa qophamoo biyya alaati moo akkamitti filataman?
Irra guddaan biyya keessaa gariin immoo biyya alaarraa kan dhufan paartiilee EPRDF, OLS, ODS, Arbayyoonchi, paartiilee gara kan biraas akkasumas murna hawaasaa keessaa shamarran dargaggoo dhaabota namoomaa garaagaraa ta'anidha.
Waan dhiyeessitan keessaa gabaabinaan ergaan keessan maal akka ta'e naa ibsuu dandeessu?
Gabaabaatti mootummaan amma jijjiirama keessa jiru kun deeggarsa humnoota dhugaatti dimokiraasii barbaadan kan barbaachisaa. Kanaafi jijjiirama kana hundi wal deeggaree gara dimokiraasiitti biyyicha ceesisuu tasfatta hojjetan gabaabaatti gadiin keenya kana ture.
Dhaabota siyaasaa guutummaa biyya keessaatu itti hirmaate jechuun dandeessu?
Dhaabbi hundi hirmaate jechuun hin danda'amu. Maaliif biyya kana paartii dhibbaa olitti jiraa? Paartii qofa yoo yaamte namoonni biraa seera fudhachuudhaaf carraa hin qabaatanii sun sadarkaa ammaas hin danda'ama jennee namani.
Gimboota torba tureeraa?
Isaniitu xiqqoo turanii bahanii gariin isaanii garuu ammatumaatti warri hirmaatee jira. Warri madirakis nama baay'eedhaan dhufanii kanis jalqaba ammatumaatti jira.
Siyaasa biyya sanaa yeroo dheeraadhaaf beektu bara 1991 wal geessaniittu isin amma yeroo ilaaltanii yaadi namaa bishina qabaa nargitu addaddummaa walitti luucca'uuf carraan waan jiru isinitti fakkaata?
Rakkisaadha. Politikaan biyya kanaa polarizedi ta'ee jira amma polarization kana xiqqeessuuti konferansiin akkasitti barbaachisu. Kana booddee yoo xiqqaate waggaa tokko dandeenyu immoo amma waggaa lama. Walumatti aansinee wal duraa dhiiga yaada garaagaraa irratti konfiraansii qindeessuudha yaadatama.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamanii turan yaadii haasaa isaanii maal ture?
Zabudda kani jatitiye sate jijirama warraksaira, jijirama sultume itformi kanatuwa iyasa jeti, nubasaska jeti, nikanandira jidu, sirnadira jarinsun, ugama buise nare, buabuse inkabuuka jeti.
Ega abota siyasa sata u namota lumfara yadisin agesan, biyatti gara furmaataatti waan geessumo adda addummaan kan caalaatti tammaate isinitti fakkaata akka kanarraa hubattanii
akka wal gahicha irraa hubannetti namoonni wal gahicha irraa qooda fudhate yaanni isaanii gama tokko kaleecha'ee waan hundaa'uu of eeggannoo guddaadhaan biyyattiin barbaachisaa akka ta'e dubbatanii turan gaarii dhuma ture amma nuti eegne olitti namoota walitti dhihee isina fakkaata. Yaadi falamsiisaan kaane hundi bidhaa biyyichi innamaa jiru chaalenjii innamaa jiru walitti moo waan hubateenis fakkaata. Jaaraa ture yaadni kaka'aa ture.
Mee gara kan Oromootti yeroo dhufnu dhaabota Oromoo yooma tokko ta'uu yoo dhibee yaadarratti adda addummaa ofii qabaatanii tarkaanfachuusa jedhu irratti ega biyya dhaxxanii haga ammaatti deemsa jiru attam.
Nuti gama keenyaan akka adda dimokiraatawaa Oromootti dhaabni Oromoo hundi wal ta'uu qaba. Dhaaba tokkotti galuu qaba. Isarrattis waan dandeenyu himaachaa jirra. Yoo didee dhaaba tokko ta'uun hanqate yoo xiqqaate akkaataan itti waliin dorgomu akka wayyoomina politikaa Oromoo amma arginu eeguu dandeenyutti ta'uu qaba jennee waaman.
Egaa oduun biraa waa'een keessan dhagaamu dhaaba ODF irraa hooggantummaa gadhiisuuf akka jettan hindu dubbatama marsariitii adda addaa irratti dhugaan jiru sakam.
Gadhii kooti anatu barbaada koreen gidduu adda dimokiraatawaa Oromoo gidduu kana wal ga'aa achirratti murtaawaa anofii fiyyaa garuu gaafatama dhaaba hoogganuu keessa ba'uu kan barbaadan.
Maaliif?
Hundulloome. Gaafa dulloomti humna keessa akka durii miti yaanni kee akka durii miti kanaafuu biraa makuudha kan biraa Oromoon amma hoogganaa argateera hoogganaa dargaggeessa qaba hiriyoota ijoollee kiyyaas biyya kana hoogganaa jira yeroon bu'an yoo amma ta'uu baate yoomi.
Dhuma marii keenyaa irratti wanti dhaamta yoo jiraate.
Oromoo dhaafin dhaamta qabaatanis carraa guddaatu Oromoo dura jiraa. Yoo carraa kana of jalaa balleesse immoo balaa guddaa tasitta deemaa kanaaf waa hundaa'uun itti yaannee obsinee mariidhaan tarkaanfii hundaa fudhannee aangoo amma Oromoota akka seene kana fashalchiisuu irratti gumaachuu hin qabnu jabaannee yoo hojjennee waggoota dhibba baay'eedhaaf carraa gaariitu Oromoo eegaa yookaan fashale immoo. Jaarraa baay'eedhaaf Oromoon salphina keessatti kufaa kana hundi quba qabaatee wal faana eegumsa guddaa akka godhuuf akka jirtoota tarkaanfamuuf nama.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Magaalaalee bulchiisa naannoo Tigraay kan gama kibbaa giddu galeessaaf lixaa keessatti kaleessa hiriirri gaggeeffamee jira. Itti aanaa pirezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabretsiyoon Gabre Mikaa'eliin ibsa dhiyeenya kennamanii deeggarraa miidhaa sabummaatti xiyyeeffatee gaggeessamu ni mormina heerri biyyattii haa kabajamu dhaadannoolee jedhu dhageessisaa akka turanis beekamee jira. Kanneen gara 400 tahan dargaggoonni magaalaa Finfinnee Aramaa Imbooc jedhamu haroo xaanaa irratti biqilee buqqisuudhaaf gara baardaariitti imaluu isaaniitii fi sanaan wal qabsiisees dhaamsa jaalalaaf obbolummaa uummata naannoof dabarsuun isaanii gabaasamee jira. Gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa akka gabaastetti galma mana maree bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti taanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Obbo Taakkalee Uumaa kanuma cimsuudhaaf haasawaa godhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
Voice of America.